markaa waxaa xigay cabdiqaadir xisiyamyam oo ku soo galay heesta la yidhaahdo duqdii reerka lama gelin, soona baxday toddobadii bishii koowaad 80-kii. Wuxuu yidhi deellay durbaan leeyin, dadab iyo dugsoon leeyin, darajiya ammaan leeyin, calan dowladnima leeyin, taariikhdaadu buruqsane raad isdaba saxnaa leeyin, dodabka hanimaad leeyin, dambeedada ka maranee nin waliba dankaa lehee duqduyay iraacine deellaydu waa shaxay aniguna hog baan degay. Markii qalin daraalaha nin doorkaagu qaybsaday lugta waan dambeejee, durucdeedu waa maxay? Adigoo idoortoo deexashadahi kaa diyo, dareen igu hoggaansho, dibnahayga hadalkiyo, anfacada u diido, idabrada ha joogtee, ninna iima kaadiro. Samac iyo fikrado kale darar igama keenaan, adigoo aan soo degin saad soo rugmaday iyo ima kiciyo duufaan. Naxariistu jilic iyo qalbi diira waan dhigay, adaan dayro kuu ahay inta daanku harag iyo diir madow ileeyahay. Dariiqaaga mooye kuma mariyo daw kale, qabiilku kuma soo dumo, kugumana dagaalamo. Dastuurkaagu qarankiyo dadweynaha saboolka ah difaacooda weeyaan. Deelleey darbadeley, dawo caafimaad leey, garasho u daasoon leey, garaa daacadnima leey, dahab iyo dumbuqur leey, sakaniyo colaad leey, dacar iyo dhunkaal leey, wada saagidile leey, bulshadaadiheeyaay, marna beela dumiyaay, nin waliba dankaa leh duqduyay iraacine, deelleydu waa shaxe aniguna hog baan degay. Seeftayda dalanteen dadxumaha kulaayaay, dumbuq iyo rasaastaan dayaro ugu heeshaay, dawadaan kalgacalka iyo xiisaha dadka iscecel dibnahooda mariyaay, darmaantayda keliyeen dunyada ka haystaay, kooraha dalxiiskiyo indhadaal xariiriyo ubax u eg daruuraha marka waagu daalaco shoocaacu diilimo dacallada ka mariyiyo haddaan shaalcad kugu dado, haddaan milicda duhurkii kaa dallaalimeeyo dusha kaaga dhiga cabad, ruki gool duqoobiyo haddaan darib wan weyniyo dufan subag la kugu subo, haddaan dayro dhaafyada dhaxantiyo dabaylaha dugsi meel la kugu xiro, dabraweerar weeye dirirta iyo colaadaha marka dooye loo baxo ma dabaaldegaysa. Deelley dareenley, damiir iyo xishoodley, daa-uus baalashiiley, aar dib jiray dalqadiiley, yaxaas daamankiiley, naxariis dhulmaleley, markay dood gundheeriyo ficilka markay dood gundheeriyo nolosha u dagaal tahay inta dabaqadeeda ah ficilka u damqadeley. Waabay dukaano dadku biilu qaataay, marna malab dawaahoo buka lagu dabiibaay, sahankaan dirsadayay shala waadigii digay, qaran waadigii dumay, rundhegaysa daabacay, wariyana ka dhigay dabar. Dulmanuhu midkii dagay uu ku laba dibleeyaa, waase lagu dafirado runta daawadeedii dhagtaa laga dabooshoo waabaayadii la dadayiyo, haddaa duulkii ololee, haddaa duulkii ololoo lix sanay dambeeyeen duulkaadu heeste, maantana ka durug toban kuwa raysdardaray iyo urudadu haddaashee dulmarkaaga sheekada dulucdiyo ujeeddada nin kartaa dambariye duuggeedu waa sidan: dacargeeda lagu subay, dambiil dhagaxa lagu guray, dhuxul iyo dab lagu riday, ma la dumay, ma lagu diday, ma la dumiyey, waa kee? Waa aragti dayma leh. Waxaan uga dan leeyahay duqdii reerka lama dilin, lama duugin, mana dhiman, dhaqan diiday baa jira, dhaqan diidan baa jira, duul rumaysan baa jira, maamul dabacsan baa jira, gurbaan caawiyaa jira, dhaqaalaha dambeeyiyo dibudhaca garaadkay ka dabqaadataalo shalay dabandalkeediyo maantay duq weyn tahay dameer dhegay weeyaan. Taa waxaa kasii daran dawadeeda ruuxii baadidoo yidhaahdaa kitaabkee ka dayaya deki oo haddana rabay dhambaal kale kusoo duro dooda xiisaheedii andawaarka mariyo runta kuu bugdooxee danab cayd ma layn karo. Cimilada dayacan iyo dabeecadaha ruux sugay kama doojo weel maran, fakar muruqa diidaa gaajadooda kama baxo, dusha oo la saariya in la duuga mooye fadhii daadah kuma kaco, dab dhafoorka lagu gubay duuma laguma ciribtiro, faqri meel hadduu dego baryo laguma didin karo, durucdeedu waxay tahay doo kastaa ha qaraxdee dembi waa u kayd fale, xilla damaq ninkuu dhigo doqon hurudda yeelkeed fardadidayna tala ma leh, danta raacgunteedo dadaal ruux kastaa faran, taariikhdu duuggeed dab la shidayna nuurkii indha baal dilaacsaday, dareenkoodu waa dhaxal sheekaba nindoorkeed deelleyna noo furan. Halkaa ayuu uga baxayo miimana.